Biblia, nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa furaha, sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamwe tui. Tule walimbazi,
yetu mapocho pocho.
Kisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradhi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
kidore juu tualingishie.
Shilingi ya mara mara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya
mara. Why you dem a say nobody dem? Where you dey? Nobody dem. Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance, yes, I can. Anything for you, I shall care. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go busy. I'm a toe to be watcher, shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If we argue, Shelo, tell me long.
Ina pande mbili,
shilingi ya maramara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya maramara,
kidore juu tualingishie.
Shilingi ya maramara,
doli doli Samuela.
Asa baby komesha,
jisheme jisheme nuwe,
jisheme
jisheme nuwe,
jisha uwe baby, wajue mashauzi umezaliwa na deka deka. Komesha vinyunguruta, wambie sisi gali la petroli, wasije iba mafuta.